Sotila Records. Sotila and the Beats.
ABCD, everybody can dance. Undo mziki leo umeshika. Watu wana bambika leo pata chimbika. Naona pale kando wale wapiga picha. Yo selector, volume ongeza. Naona kina Rebecca wana cheka cheka. Sijui ndo za uaniteke kimateka. Mateka, mateka. Yo selector, volume ongeza. Naona kina Rebecca wana cheka cheka. Sijui ndo za uaniteke kimateka. Mateka, mateka.
Waiter leta kama tulivyo. Chafua meza leo hela ipo. Mbona unachelewa? Fanya haraka na dai kulewa. Na upombe na upati. Tafadhali usipoteze wakati. We gonna party tonight. Rero ni rero mpaka kuja unazi nice. Na upombe na upati. Tafadhali usipoteze wakati. We gonna party tonight. Rero ni rero mpaka kuja unazi nice.
I'm in my feelings. Najirusha bila limits. Nakata kino kati kati hadi chini. Wale mashali wana cheki. Napotezea kama vile siwaoni. Leo tuna fina, fina drinks na mashisha, shisha oh boy, please don't kill my vibe.
We just wanna party.
Basi kunongoneze